Zina ngolina manyi mwuze Ndi buladi wange mana nchikorentia Ngantia mazina buladi okazinotia DJ pupa nipi Let me dance to the beat Kena we dance to the beat Zina kira migino singesha kira nevino Gazini ngoteka mwebiru ngechu watu chike mwebiru Nko back it up Yala babo bandi flow Back it up, back it up Osinge mana muwala flow Me see you better than the rest Yes you hotter than the rest
Chala tuzine mobito Let's dance to the beat
One land Madase ne mingi nega matuna katika Kowese ne mingi nega matuna sheza Yona Mina mina katika Tuna katika Madase ne mingi nega maika po Wana kama wale wana seza hitu Nasema kama kila kitu iko poa Wana kama tunakatika Madase ni mingi ni kama niko poa Ni wana kama wale wana cheza hivyo Mama, papa, kila kitu Kila kitu kama niko niko poa Mama, papa, kila kitu Wana kama wale wana cheza hivyo Gala
Zina kabina gwe kankanya I was there from the corner nga kurengira Uvazi mkuwa upya mbogato mwino madamu mujayo upya